waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Isbitaalada ay leeyihiin kooxaha diimaha iyo weliba xarumaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo ee gaarka ay u leeyihiin bulshooyinka diimuhu ayay dhici kartaa in xuquuq qaara oo la mid a tan la siiyo iskuullada iyo ururada diimaha la siiyo marka ay shaqaale qoranayaan. Xeelaaliyaha guud Christian Porter ayaa sheegay in hay-adahaas difaac aan la siinayo sida ku qoran shuruucda xorriyadda diimaha oo hadda la doonayo in la hirgeliyo. Wuxuu sheegay in go'aanka lagu gaaray in lagu daro isbitaalada iyo xarumaha lagu xanaaneeyo dadka waaweyn sharcigan la gaaray kadib wadatashi ballaaran.
Religious hospitals and aged care providers have indicated to us very strongly that similar to
isbitaalada diimaha iyo xarumaha dadka waaweyn waxay si adag noogu sheegeen in si la mid ah iskuullada diimaha ay awood u yeeshaan in diintooda ay ka eegaan marka ay go'aaminayaan cidda ay shaqaalaysiinayaan si ay u xaqiijiyaan sii wadidda astaanta diintooda in hay-addu ay leedahay. Dadka u dooda xuquuqul bini'aadanka iyo dadka isku jinsiga ee isguursada ayaa iyagu ku doodaya in xaquuqdan macnaheedu yahay in isbitaalada iyo xarumaha xanaanada dadka waaweyn ay fiirinayaan diinta qofka marka ay go'aaminayaan in qofkaas xanaaneeyaan iyo in kale. Christian Porter ayaa ku adkaysanaya inaysan sidaa arrintu ahayn.
Where we seek to protect people from being excluded because of their religion, we equally recognize that if religion is to exist at all,
mar kasta oo aanu dadka ka difaacayno in la takooro diintooda awgood, sidoo kale waxaanu garowsannay in haddii la doonayo in diintu jirto, urura diimeedyada ay tahay inay sii wadaan heer in xarumahooda iyo adeegyada ay bixiyaan ay noqdaan kuwa iyaga u gaar ah. Mr. Porter ayaa sheegay in isbeddello kale sidoo kale la sameeyey si lagu adkeeyo sharciga iyadoo lagu salaynayo fikrado ka dhashay wadatashi lala yeeshay 9 asaamiley oo kala duwan.
It would be a bad outcome if everyone felt that they got everything that they wanted out of this.
Waxay noqon lahayd natiijo aan fiicnayn haddii qof walba heli lahaa waxa ay rabaan. Ugu dambeynta waa in la isu miisaamo oo laysu tanaasulaayo, yiri wasiirku. Christian Porter ayaa sheegay inuu rajaynayo inuu hindiso sharciyeedka baarlamaanka horgeeyo 2 kadib, isagoo filaya in isla markiiba loo diro aqalka sanadka si wadatashi kale looga sameeyo. Wasiirka ayaan bixin taariikhda arrintan codka loo qaadayo, laakiin wuxuu sheegay in goor dhow wadatashi lala samayn doono xisbiga Laybarka.
I can see that that is going to be a complicated debate and I actually think it's going to be a debate that's going to require.
Waxaan qirayaa in dood adag arintan laga yeelan doono. Waxaan qabaa in doodan ay noqon doonto mid u baahan xisbiyada oo isku aragti ka noqda iyo in la isku geeyo fikradaha Laybarka iyo kuwa liberaalka. Laakiin xildhibaan Tisselwade ayaa ABC-da u sheegay inuu walaac ka qabo hindisa sharciyeedkan.
This all comes about in the wake of Australians voting a few years ago for marriage equality in Australia.
Arrintani waxay imanaysaa kadib markii shacabka Australia ay u codeeyeen guurka dadka isku jinsiga ah dhowr sano ka hor. Dowladduna waxay ka jawaabaysaa walaac ay muujiyeen dadku. Waana taas waxa socda, ayuu yiri.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.